Abakugumu kubudabuda abantu bawabudde abafiriddwa ebifo mu kalulu akagenda mu maaso beewala okwereega ebikya n'okuwakanya ebyavudde mu kulonda kubanga bayinza okuwunzikira mu malwaliro. Kkooti ensangi zino zikola butaweera okuli n'emisango egiwakanya ebyava mu kulonda okwaliwo nga 15 omwezi guno. Ebikyasembyeyo aba National Peasants Party baddukira mu kkooti ensukkulumu bawakanya obuwanguzi bwa Yoweri Kaguta Museveni ku bwa pulezidenti. Ali Mara akulira A to Z Professional Counseling and Support Center agamba nti newankubadde okuwakanya ebibamba kya butonde, embeera eno bw'etakwatibwa na bwegendereza agudde ku njega ayinza okulwala.
Kubanga ebyafaayo bijjukira nnyo omuntu eyakkiriza mu kitiibwa n'abeera ng'agenda mu maaso nga tawakanyiza takoze buvuyo. Ekintu kino eky'okufiirwa mu kiweefuremu empya tofiiriddwa muntu gwe kennyini. Obutonde bwo gwe bukyaliwo n'erelevansi yo esobola okubeera ng'egasa abantu abalala. Okufiirwa akalulu temukiteeka nnyo ku identite zammwe kubanga awo mujja kufuna depuresioni ate muveemu ebirala. Okukkiriza obuwanguzi obw'okuwangulwa kubadde kwetobeseemu ebyenjawulo bimuyinza okukuluma okubikkiriza ebyo byonna nti byabaddewo tekitegeeza nti gwe ogenda kubulawo. Funa okubuulirirwa okulungi okutava sayidi emu osobola okugasa ensi eno ng'oyise mu mbeera endala.